Listening to the African music mix on The Voice of America.
And now, another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Love to read your letters and fulfill your requests. Our address is Voice of America, The African Music Mix, 330 Independence Avenue Southwest, Washington, D.C., 20237. Our address is Voice of America, The African Music Mix, 330 Independence Avenue Southwest, Washington, D.C., 20237. We'll be waiting at the African Music Mix on the VOA.
Come. Show. C'est ça qui est la vérité.
African music mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Shika makofoni nyosheni mikono.
Hey George, tunachati buku
kuzima na leza wachawi Goma la kitu tunapari Chagua bega goma nzito Siku toke puani Kitu puani Hili goma la kitu sila kitoto Na usi muanzo na bado Mchezo kamili baada sekunde Chande chande mwanangu chande Diga mwana kondo skonde Na HSP mwana ngalunde Nifanya uba mbaka subui Nikitoka hapo tungi tungi Chicha buwaka sijitambui Hili goma la kitu Wabitozi kwa lazako za msimu Kuja kwa tosusubutu Sisi msingi maneno yetu Na kufanya vitu vejabu kama hivi Ndio wa kawaida yetu Japo tushapigwa na mbambo vencha Matatizo na dhiki Lakini kwa salama la moja kama hii Kama tufilisiki Kitu gani tusipari Wakati masala tupo kwenye mstari Agiza vyepe Nyama choma Bia na pombe kali Mwiro nyoyi kwa matofari Goma la kitu Tunabari Misi la kumi ndani kumija tunaingia lodi Hiki ni kizazi cha ule kutoka CMK Kwa mana nyangina tunapiga Gongo Hoji Nifunge mikono miguru ndegese Oh nigadi peko hoji Apo awali mulono tunachekesha Wakati hoji likuwa tukikesha Kubuni style Kwa ndiga mashaini njani kama machizi Wakati sina mafanikio ni kukoma kicho na bidi Ona sasa Tunafanya mambo kama Amit na LOP Au DJ Nelly na CD Tunatesti kwa laze Tumone viva jinyongi Ejo Tumekasha kama che channel Come enjoy to the party Ulite CMK Kichangani, tekuli mambu natali Masala hoto mekubali Kama situ na kipaji songekewa Na tunakamua misi na kibogolo Pada zari za kutafuna Kipofu kona njia Aminia Kama cha mchupa wala nduke Hili siku tukombali na machuapo Nasi tukumbuke Kama kuna SP na KP Zigzag clue Humni mdoka lakini akili za kitu Na panapo masala liwa wili Akialibiki kitu Sindu wazio wa kitu Tukizikamata tunalikita kitikilea Huku masala wakiagiza Laga supu nyama choma kuku Mabitozi wote mkuku Ina style pongezi Kwa kazi ngumu tunafanya kuji ends Sindu wachumia juan Don't again mea kulia givulini No kwa leo jonya maleli ya sugu Tata tunatoa bule Dozi za kunini Najua wenye loza kwa habe mnaona tali Mkiona masala di tunapali Lakini mamivu ya gizidi Pata ushauri wa daktari
Koma na kutu tunapali Kama we una kitu panga mstari Zig za flu Bado tuwa kipa kitu Atuto dudi kuma tuata tisha wajuku Koma na kutu tunapali Kama we una kitu panga mstari Zig za flu Bado tuwa kipa kitu Kashika makofoni nyoshe ni mikono
Yo mambo ya pouku Uwanda upa uku Uku loda tu LP na KP Kwa Amit tumedivinjali Afagiriwi mtuku Amit anachodari kazi MC kama unaweza njotu pali Mambo bulundani Akina mbonde yenu macho tuku Huku atutaki ushaidi uku Uku wawili tu SP na KP Tukikutana kialibiki kitu Kama mati na zembwela Hapa kicheko tu kama kawaida Ndo mana utake utake Lazima ukubali Wajinga wajinga tunawapindisha Wana ukubali wanazidi kunyoka Goma la kiutu zima Mambo ya makula malumbu Mipocho pocho tunajipakulia Zigzag tunacheka tu sasa Bada ya kazi ngumu tunajipongeza Waita lete tatu tatu kama tulivyo Goma la kiutu Kitikilef mambo ya kuninginiza mkuu Zinatoka tu Tuklu kama jugu Tunajua musio tupenda Mutanuna sana Wanafiki mutasema sana Kwani macho ya chula Haya mtu hii tembo kunywa maji Tulipotokea muliona tunacheza Sasa nema tunatesa Tunapeta Moja moto moja baridi Tunatwanga tumpaka subui Ukileta jeuli Ukichonga Atulushi kumi Unapigwa na blue Moja unatulia Au sio masela Do tunavotumia Kama una kitu usiwe mzito kuomba Ili chonde sawa panga mstari Sio sili Mambo hasarani Aina kumwaga badilani Moja moto moja baridi Tunafinya tumpaka subui Kwa wasa Ziki atuijui Ziki nini kwani Kama ziki mdudu kwa nini asuliwe Kama ziki mtu kwa nini asikamatwe Yani mambo safi Kama unabisha, joo maskani Uliza salegu lubu au maiko pesa Ote wanajua, kama zigzag tunatesa Na tunapatikana Zigzag crew masadari at yahoo.com Kama kawaida
Kama na kitu tunafali Kama we una kitu panga mstari Zigzag crew bado tuwa kipa kitu Atuto nudi kuma tuatatisha wajuku Kama na kitu tunafali Kama we una kitu panga mstari Shika makofoni nyoshe ni mikono juu
Voices Africa Music Mix, the best music.
عيني بتحبك وقلبي بيحبك وحضني بيضمك ده يبقى ايه معايا وحشني بعيد بتوحشني حبيبي طب قولي ده يبقى ايه
Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Maestro Of the continent, where it all got started, on the African Music Mix on the Voice of America.
Singing the blues. You've been vacuum the Sahara. You've been told that your eyes can read the signs. You look into your heart, you know you can trust the karma. Now you know it's up to you to stand up and leave. You don't need to sell your soul to live a happy life. You don't need a cup of poison for a good time. Life is all yours, no matter what they say. Don't let the doubts and fears get in your way. Feel the fire of freedom, see the light of wisdom. Choose your own route, write your own book.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Yeah. brings a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
ما مولايا إلا قومش حردو مذاني يا عروس يوم بير سريف وقاية وحن ما مولايا إلا قومش حردو يا عروس يوم مال سريف وقاية مؤقلي 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 مليوني مرة ما عيد حديني مؤقلي 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 مليوني مرة ما عيد مسكح دالي سوي مو انا قسان ملغو ما قارو مسكح دالي سوي.
You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Bringing you the best in African music from throughout the continent. The African Music Mix on The Voice of America.
As flores do mundo, enfim.